watabaji 15 barakuma na maf 19 magala sinfinne ba dar ke sataje chango to motu marret rawotamen kanne lubbu sani taban jechun presidenti nanno amara dr ambacho mokonnif ba daritti ka sinfinne manofike sataje faman kan hoggana umna warana ethiopia general sare mokonnif garamoji warana general gazai mo magala makaletti arsirna wal tarawotame jira gaba sale asfer mizgana of mulu geta asbahatu erge tujubetu deesa
ummata amara kasumas ummata ethiopia jijjira mahawudan fedi sani umfa caala fedi ummata kadursan motora jijjira micha kata anif qabsawta arara kannen turan wotabaji 15 lubbun sani darbe jechudan sirna awalchi sanarat kan argaman angawni nanno amaraf jallewon namota ajjefamani dubbataniru har amagala bahar dar ke sattan argam stadiumi bahar darit sirna gege sarat sababana genyaf jechana monni eyyamame qofti argamaniyu fulana motarra gaddaf ittibitacha utumulata kesuma intala dr ambacho maaza ambacho haasa shen age sifte heddu kambose sef etiopiuma kalabse ture sirna gege sasanarat kan argaman ittana mumich ministera demmeqa mekonnin imimman isan huda goto takenye ga farakko dabun heddunu dukufse jedan
wogen gagare ligoch zare ejig beri gon yazan
lemi woni jolle bi yako arragadde guddake tejira ijollumma sani kunfitin tajajilo ummata abjeche jirenye sani jirenya wasumma sani kannen kennen jijjira margane gati gudda ba sudan eddu wala bumma dabsani barota dufani irre cimatani kannen hiriran umnota jijjira marratti balana kasi gaunsa eddu cimada ni dake sanama tiksu
ittana mumich ministera demmeqan odu gadda kana kanan agay jedan hojidaf biye alatti imale bakkan jirutti jedani jallewon harad amne kana garabiye alatti imaluko saati hanga tokkodura sadan sani wolin waye hojikeenya egeres hoji anademus yadamari waljijire turre jedan gochikun gocha hamminaf garajabina hamada jechuan gaddet dagame bakkasar nagegge sasanarat ummata frotan namuni duradu anis ifsaniru tanwot abajji 15 barakumala maf 19 wardiya ofin manajerenya sani ke setteje faman sirni general sara makonnif kan general gezaye abarras har amagala makalet kan argam manasagada qiddus gabriel tikke famera sirna awalja kanarat hoganon nolanon nanno tigray jallewon sani qafso matiwon sani misensa won raya warana hogano to motumma federala bakkab onni motumma af abotin gada kasumas hogano onni amanter gamaniru nanno sudan ras bakkab onni raya warana af hoganni kuta gadarif sirna awalja kanarat targamani jiran kabaja generalo to kanafjic madfin yeroku atob ukasame jira sirna geggeessa kanarrat kanne lubbu balleessaniif ajjecha kana duuba jiran murtii taadhiyaatan aadannoon jedhullee dhagahame jira. Pirezidaantiin mootummaa bulchiinsa naannoo Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayil gadda guddaatti dhagahame ibsanii maatiidhaaf jajjabina hawwaniiru. Yaadannoo fixiinsa waggoota 31 dura xayyaaraan hawuzeen irratti raawwatame galgala gochi kun raawwatame kanaaf ummati Itoophiyaa martinuu gocha kana balaaleffataniiru jechuudhaan Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaayil dubbataniiru. Hoogganoota naannoo Amaaraa irratti ajjechaa raawwatameefis gaddatti dhagahame ibsanii jajjabina hawwanii jiran.